atanywera ku nsonga bamu binyoto mwesiganga ozunganga kitenge chao nziko kungude magombe omululu obutakuta n'okweyagaliza ebingi yensibuko y'okugwanga mu nsobi fubanyo byebalame mayinjo oli mwana wa kintu ne gw'olimirira mwana wa nambi ddala kyekikugisa y'enjala otagule muganda wo eseno tujiryako makola owe muse mwana wa tata ekitala ky'okutta ensabo kite oli muganda w'olimba kitala ky'okutta ensabo kite oli muganda w'omulanga ki otuswanzisa nnyo mayinja abayimbi watuwebudde mugwanga kati tulinga abajega batali mu katola ozungu veno deri kikite weewummuzako labira kuba kusooka bafuna kije babatwala labira kuba kusooka bafuna kiku byabasula Echo chimanyi sikikujukiza Ze Daudi nsibuka binzi Akala matendo kwemfa Chagula nyazalwa wasinda Fene mwenye nyeze gomba Tuande simye tituliba imbigwe Wafude kuchomu langiro budongo Masikini dala jukira je watandikira nga mwali basiwufu simamu kama chakuwate omuntu eyefula bamubi jukira bye wayimbanga senta ye kibye lulumanyo chebike mubi tomukisa otuswanzisa nnyo mayinja abayimbi watuwebute mugwanga kati tulinga bajega abatali mu katola ozungu veno deri kikite weewummuzako labira kuba kusooka bafuna kije babatwala labira kuba kusooka bafuna kiku byabasula Abaki kumbe gwe kajiko natabula omuntu atakutabera mubi abange empisi mudungu lumu wakibenga goba kamyula babwaduka masanganzira nalengere kiswe kitabiza nakwata olududu nayagala olwagenda okwenswa nayagala agenda ogwa kamyu bwatyo wakibenga yulikamu nafa bubi olw'amatu oyagala osigale mu pipo pawanga tene mu yero lyayo Neda mukwano olimba funa mwako obuntu akagera koka kuyambeko tofuka wakiboli eseno tekwemazamu ofuke kintuntu obusungu tebukufuga nkugamba n'amadu nsaboge wale kubajja kufa ngogoba kamyu neswa tozisubwe otuswanziza nnyo mayinja abayimbi watuwebudde mugwanga kati tulinga bajega abatali mu katola ozungu veno deri kikite weewummuzako labira kuba kusooka bafuna kije babatwala labira kuba kusooka bafuna kiku byabasula Makuru nyo okutandika nekeleya nyumirwa nyo buyimba ozotu wa wangu bila tuliko bunkenke tangulabo lumirwe kwanga notusaba kwa galensi ya fena afrika notulaga bajigula mutima mpulire nyike bwewega se kubagaba nensi na wotu aleka kabaje byensi tebikutolimba rwajo tundo moyo go bawagizi botu koze bubinyo olemeredwa constituency olwanyi satano nolensi otuswanzisa nnyo mayinja abayimbi watuwebudde mugwanga kati tulinga bajega abatali mu katola ozungu veno deri kikite weewummuzako labira kuba kusooka bafuna kije babatwala Kulabira kuba kusoka bafuna chiku bya basula. Mutima ebyo byoliko tebizimba nsi, lwaki olwana ebyobufuzi tebizika talanta yaffe, laba kali yayo gyozimbye yonna ogisona alya ku ky'olwenkya erinyangazibwa okola kateri ly'olizimbuludde ezo ntalo kisebo z'olwana ebyo byoliko byakyana kito kiringa okutuga omwana obuwe bw'ozaala kubasobeza mbunno kwegumye kadi oddukire eno mubampembe gwe buuza kye bakoze Jennifer abantu abo nga batwetamwa embalala ne wasudiru gwe yavudde nayo okwekyanga oba kye bakola bukyamaani bye bamuwa tebabitwala abeere King Michael atya buti ku byogera fa oyo bajja tuza lukugunyu bamugoba ye mu wiikyemu atono basajja gundi alunda mu bwabwe bamusuula kusaasira n'ebbebe kulu batenda lwabwe byabatuuka ashibaga bamulekawo bamumala oyo bamusuula kyekyatabula ne mwami gundi abayitangala by'oli mukowunyo n'olulwo n'olujja kutuuka n'olwanitoolaba lwatuuka